anisake melasa tembio beri lemah ahanisake melasa tembio beri saku bawa ima sidanugu sabaye naftugu sabaya sanadku damada ma ahani sake malasa tambio beri ma ahani sake malasa tambio beri saku pawaima sabaye naftugu sabaya sanadku idamada asuba iledai sinabay ayama samir katagwa tagwa santullanku yela misse samir katagwa tagwa santullanku yela masuba samir katagwa tagwa santullanku yela misse samir katagwa tagwa santullanku yela dad adu yada la inta lo socdaale sare dad adu yada dad ku saaxiyadiyo dar bursi marasado ada saayla chogaba usada usada liya allo sodale sare dad adu yada la inta lo sodale sare dad adu yada dad ku saaxiyadiyo dar bursi marasado ada saayla chogaba usada sadaliyaye masubahat iledahay sinabay ayama ha ayama misse samir katagwa tagwa santullanku yela misse samir katagwa tagwa santullanku yela asuba iledai sinabay ayama ha samir ka taagwa taagwa santulaku yela misse samir ka taagwa taagwa santulaku yela hatti o ku sair sho into sea haddi uu ku sayrsho intuu siiyey waabay jacaylkii ikaa sudhay sidayaasha dhiigiyo surimada wadnaha gala halbowli ku saratay haddii uu ku sayrsho intuu siiyey waabay allah haddii uu ku sayrsho intuu siiyey waabay jacaylkii ikaa sudhay sidayaasha dhiigiyo surimada wadnaha gala halbowli
Sandulaan ku yeela